Mathayo 16. Jo-Farisai gi Jo-Sadukai nobiro ir Yesu mondo oteme. Omiyo negiwachone mondo otimnigi hono moro moa e polo manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu nodwokogi niya,
"Godhiambo ka polo marmar, to uwacho ni piny biro lendo. To gokinyi ka polo marmar kendo dudo, to uwacho ni koth biro chwe. Ka ulony kuom rango polo kamano, mi ung'e gima biro timore. To ang'o mamono ufwenyo tiend ranyisi matimore ndalogi? Tieng' marach kendo moweyo Nyasaye ni kwayo mondo timnegi ranyisi, to onge ranyisi manotimnegi, mak mana ranyisi mar Jona."
Eka noweyogi, modhi. Kane jopuonjre ong'ado nam, modok loka machielo, negiyudo ni wigi owil gi makati. Yesu nowachonigi niya,
"Yawuru wang'u mondo ubed motang' ni thop Jo-Farisai kod thop Jo-Sadukai."
To negichako wacho e kindgi giwegi ni,
"Owacho kamano nikech ne ok wabiro gi makati."
Yesu nong'eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi niya,
"Ere gima omiyo uwacho ni ne ok ubiro gi makati? Mano kaka yie ma un go tin? Wach pok odonjonu koso? Ok unyal paro makati abich mane ang'ingo ne ji 5,000 kod kar romb aditni mane okwanye ng'injo modong'? Koso ok unyal paro makati 7 mane ang'ingo ne ji 4,000 kod kar romb atonge mane upong'o? Koro ere gima omiyo ok unyal winjo ni nende ok awuo kodu kuom wach makati?"
Eka ne ochako owacho nigi ni,
"Beduru motang' ni thop Jo-Farisai kod thop Jo-Sadukai."
Bang' mano, negifwenyo ni ok owach nigi ni mondo giritre kuom thowi, to mana ni mondo giritre kuom puonj mar Jo-Farisai kod mar Jo-Sadukai. Kane Yesu ochopo e gweng' Kaisaria Filipo, nopenyo jopuonjrene niya,
"Uwinjo ka ji wacho ni Wuod Dhano en ng'a?"
Negidwoke ni,
"Jomoko wacho ni en Johana Jabatiso, to moko ni en Elija. Moko bende wacho ni en Jeremia, kata achiel kuom jonabi mamoko."
Eka Yesu nochako openjogi ni,
"Un to uparo ni an ng'a?"
Simon Petro nodwoke ni,
"In e Mesia, Wuod Nyasaye mangima."
Yesu nowachone niya,
"Simon wuod Jona, in jahawi ahinya. Dhano ok ema osefwenyo ni wachni, to mana Wuora ma e polo ema osefwenyo ni go. To bende awacho ni niya, in Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwanda ni ema nagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma. Kendo kata mana tho ok noloye. Anamii rayepe mag loch polo. Gima ikwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima iyiego e piny ka, ema noyiego e polo."
Bang' mano, Yesu nokwero jopuonjrene matek ni kik nyis ng'ato ni en Mesia. Chakre kindeno, Yesu nochako nyiso jopuonjrene malong'o niya,
"Nyaka adhi Jerusalem mondo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik osanda, kendo onega, to chieng' mar adek anachier."
To Petro nogole tenge, mokwere niya,
"Ooyo Ruoth, gima kamano ok nyal timore ni ngang'."
To Yesu nolokore, mowacho ni Petro niya,
"Ae nyima Satandni, idwaro geng'a, nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano."
Bang' mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape, kendo oluwa. Nikech ng'at madwaro reso ngimane, to ngimane nolalne. To ng'at mawito ngimane nikech an, to noyud ngimane. Ere ohala ma ng'ato nyalo yudo, konwang'o piny duto, to wito ngimane? Koso ang'o ma ng'ato nyalo chiwo kar ngimane? Wuod Dhano nobi gi malaikane e duong' maler mar wuon mare. Eka nomi ng'ato ka ng'ato pok moromo gi timne. Awachonu adier ni nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno Wuod Dhano kabiro gi lochne."